Too much money.
It's the kids, baby.
Yes, man, yes, yes. But the weed, dude. I won.
Yeah,
yeah. Aye. Kalibu stili we sasita. Amevua tu pwa. Eti mimi sijawahi. Mbona nimeweka tu pwa. Nimepaka vumbi. Alikasusu sekunde ya tano tumpwa. Msione na leo. Nimeachika. Yani nimetupwa. Asa wei takatuma enesi, ajafika mepasuka. Swala kubwa kachukuliaje pesi, kakutana na vitasa. Huyu mwingine pombe aziwezi, kachanganya katapika. Kashiba kimembana kipenzi, kuinama ikachanika. Nalimwaga ukinchoresha na kubwaga nikitumbukizaga napenda unavokujaga. Huyu ni shemeji yako ukileta shombo na kuzaba na nikiwa ndani ya boxi mpira kwenye nyavu na wekaga pumzi yangu raundi tatu kabla hujafika nalimwaga na mashosti ndo wabumbavu ukiwa paneno nalimwaga. Wa 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 w